Pakawa, uyu dem nishapagawa. Kama penzi ni chungu basi yeye ndiye dawa. Kama Superman ni binadamu sioni vipi siwe sawa. Mapenzi juu bila mabawa, harufu ya shisha. Mapenzi ya mziki kanivukisha boda, kakutana na malkia kwa majina P Culture. Sauti nyembamba kutoa nyoka mpangoni, L-O-V-E jina nishandika moyoni. Vudu tu wosha ni pasali tunyu kinishamfata. Watasema, watasema, sema, sema, sema.
Sitaki kusema mengi kuhusu machache, inategemea vile ina depend.
Kwenye mikono yako nitafanya yote, nimejipatia nafasi,
nimejipatia nafasi.
Nitakupa yote mapenzi upendavyo, nimejipatia amani. Nitafanya yote.
Chema basi huvishwa pete, walisahau kuniambia kipenda choroho kwangu minita. Usiniache niwe pweke, usinifanye niwe wazi. Usiniache niwe pweke, usiniwache niwe wazi.
Yeah, Staff City here. Ni kasumu la penzi, wahenga walisema mwanaume ni kufunga ndoa nchamba lisha pete. Up in my room secretary, kuliyom kuliyom masa ina hibu badun. This that Eric Abadu, I do, baby I do hadisa ba, antiba, analigo bamba. And I'm bumper to bumper, analigo bamba, analigo bamba. And I'm bumper to bumper.
Kwenye mikono yako, itafanya yote, nimejipatia.
About